Yeah, alafu mwanaume mzima Instagram na mafilter. Nadai wave ama unadai hipster, na siko shua hata kama jo unapata picha. Wako za kimazisha ni kwa nadai feature. Sishidangu bana na inihusu, bona ni wagawe bana na ninusu. Hikikosi mbaya sana, tupendi ya sara, fadali tukafungwe na mabusu. Nimeanza sijamaliza, foka peke ndo mwangaza hapa kwa giza. Unaswali sawa uliza, kosa kubwa ni sidhani kama ntasikiza. Combination ya nikali motive bad kize, yani body body stamina. Ukitaka feature ina depend na mistaku feature. Check it one time now.